Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, ndetse ni muhite mujyayo kuko mugiye kuganira n'umushyitsi mumureba. Ni adresse rero ya Facebook ni VOA radio yacu. Naho ku maradio yanyu mu Burundi muradukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko nabwiye mu kanya, turi kumwe n'umushyitsi. Umushyitsi wacu ni Bahizi Olivier Uwineza. Olivier, we urahora komeye?
Murahora Thomas.
Amakuru yawe?
Ni meza.
Twishimiye ko uje kudusura hano muri studio z'Ijwi rya Amerika. Urakaza neza.
Murakoze, nanjye biranshimishije kuba nabashije kuza.
Muri isanga rero.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umushyitsi rero Bahizi Olivier Uwineza ni muntu ki? Yavutse mu 1977, avukira hitwa Irunda na Gihara, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Bahizi wize amashuri abanza Igihara, ayisumbuye uyatangirira muri seminari nto y'i Kabgayi, uhamara imyaka 3, hanyuma ujya kurangiza mu rwunge rw'amashuri y'Ishyogwe mu 1997 niho warangije. Wahize amasomo ajyanye n'indimi. Ariko kuvukira muto, Bahizi wakundaga kwandika, ni ibintu bikurimo kuvukira mutoya, ndetse watangiye kwitoza uyu mwuga wo kwandika uhera wandika mu kinyamakuru cy'abana cyitwa Gahobe. Wamenya aho bikibaho?
Ubushize narabajije bambwira ko itagisohoka, banze itakibaho, nanjye byarambabaje.
Gahobe rero cyari kinyamakuru cy'abana cyandikaga, cyari cya Kiliziya Gatolika, cyari cyarashinzwe n'uwahoze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ya Diyoseze ya Nyundo, Musenyeri Bigirumwami Aloyse.
Ngira ngo ntabwo nakurikiranye amakuru amateka yabyo cyane, ariko cyari cya Kiliziya Gatolika.
Nuko rero, ubu rero Bahizi, wowe n'umuryango wawe mwarokotse itsembabwoko rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, hanyuma warangije amashuri ujya gukora mu kigo cy'itangazamakuru cya Leta cy'u Rwanda cyahoze cyitwa Orinfor, ubu ni RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Muri Orinfor wari umunyamakuru mumvaho nshya, wamenyekanye mu nkuru yasohokaga buri cyumweru, wari warise Mapengo. Hanyuma Mapengo ryara naguhamye, abantu hari abantu bakeka ko witwa Mapengo.
Hari abakeka ko ari Mapengo bavugana nawe. Zina nirikujije.
Ikaze rero Mapengu n'abantu mwese muduteza amatwi, Mapengu murongeye muramwumvise. Bahizi Uwineza Olivier, wavuye mu Rwanda mu 2004 ujya gutura mu Bubiligi, uhamara imyaka 10. Wahize ibijyanye no gutunganya amashusho n'amajwi. Waje kuhava wimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ngubu niho utuye n'uwo mwashakanye, muri Leta ya Michigan, ari kuri muriga amashuri agendanye no gukora amafilimi. Mbese amashuri yageze ushigaje igihe kingana n'iki ngo yarangize?
Ubundi igice nari nafashe ubugisigaje semestre 2, ariko biraryoshye ku buryo nkeka ko nziyongeza ariko nzabanza ndee icyo mbimaze ahantu
none uzasazira mu mashuri
ikiza cya kibi bintu bya communication ushaka kubikora byombi unaniga byose cyarimwe
ugakora akazi
ugakora akazi unaniga
cyangwa se ugacumbika akazi ukiga ukasigara ubyo n'umwuga
woroshye cyane cyane kuhora uhindagurika buri gihe ugendanye n'iterambere ririho ikoresha ibi bya technology na kenshi nabitwa ko bakora basubira mu ishuri bakongera kujya kwihugura
byanze bikunze naho ubundi twasigara inyuma
tutabikoze
nuko ubwo rero mu rwego rw'ubwanditsi niyo nsanganyamatsiko y'ubu ngubu washyize ku isoko igitabo wise humura turagifite hano bakunze ibijwi rya Amerika ngiki murakireba humura ni nko kuvuga mbese murabyumva muraza no kumva impamvu yacyanditse arabibibwirira kandi kigiye no gusohoka mu gifaransa ku buryo kizaboneka ikindi cyo mu gifaransa kizaboneka uyu mwaka utararangira
yego
urangije ikindi gitabo wise kami ka muntu kivuga kuri kamere ya muntu uburyo abanyarwanda babona muntu wacyanditse wifashishije imigani migufi ya kinyarwanda cyo kigeze he rero
icyo cyararangiye nacyo ariko icyo ngitegereje no ku rya igitabo ni nk'inzoga bekereka kigashya ndimo kubanza kureba niba ibyo navuzemo cyangwa se niba hari undi wampa ibitekerezo ariko ubundi mu byukuri cyarangije kurangira kwandikwa rero nkaba ntegereje ko byibuze nacyo umwaka utaha nagishyira hanze nacyo.
Nuko usibye rero ibyo bitabo wiyandikiye ubwawe Bahizi wanahinduye mu Kinyarwanda igitabo cya Gael Faye cyitwa Petit Pays gihugu gato. Gael Faye rero inshuti zacu ni umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yavukiye Bujumbura ku munyarwandakazi n'umufaransa ariko ni umunyarwanda akaba n'umufaransa ni umuririmbyi kandi arandika. Igitabo cye Petit Pays cyabonye ibihembo byinshi. Gael Faye yaba mu Rwanda kuva mu 2015 niho yandikiye igitabo cye. Mbere rero yuko tumuvugaho gatoya Bahizi nagira ngo mbanze ngushimire ariko nanakunenga ariko nanjye ninenga nabo dufatanya kubera ko twibye abadamu umwanya wabo ubundi iki kiganiro cyo kwa gatanu n'icyo abadamu none se wabaye umudamu
ari umuntu wigize kumbwira ngo ndavanze kubera ko mbanze papa na mama ubwo mfite igice cya mama n'icya papa
nuko
urumva rero abadamu baraba batwihanganiye natwe twitize umwitero ariko nibyo tuvuga cyane cyane burya inkuru nziza ziryoha zanditse zirimo n'abadamu bagira uruhare rero muri inspiration yo kubanditsi ku buryo natwe umwanya tufashe none hari undi wacu wajya batwara uhagije barabihangane
ntibihangane abakenyezi abategarugoriro mwihangane mutubabarire ariko kandi n'iki kiganiro nizeye ko kiri bubaryohere niko rese Bahizi uyu mugabo Faye wasemuye igitabo cye mu Kinyarwanda ubundi Faye muraziranye
oya nge ntabwo ndahura nawe imbona nkubone nta nubwo turanavugana ahubwo igitabo cyangezeho giturutse ku mugabo witwa Darcy Rugamba
umuhungu wa Cyprien Rugamba
akaba rero nawe ni umwanditsi ukomeye cyane umwanditsi w'amateatre w'ibitabo umuhanga umugabo w'imfura pe niwe rero tuziranye igihe kirekire byaranashimishije nanjye mboneho kumushimira kuba yarangiriye icyizere yarambwiye ati hari igitabo mu bantu nzi bashobora kugishyira mu Kinyarwanda nikigira icyo kiba kikumvikana nk'uko umwanditsi yacyanditse uko nk'uko bivuze afite imyaka 36 akaba rero ari yaracyanditse mu mvugo y'umwana cyangwa se ukuntu
mbese ubari inkuru ndende
roman Darcy rero ambwira kugishyira mu Kinyarwanda yarambwira ati ugishyira mu Kinyarwanda muri iyo sense muri iyo style ndakikora niko nagikoze ariko ntabwo ndahura n'umwanditsi mu by'ukuri
uvuga ko ari nk'umwana ubari inkuru bundi se mu magambo make cyane uwo mwana inkuru avuga ni iyi
umukinyi muri kirya gitabo Petit Pays gahugu gato ni inkuru y'umwana w'umu wavutse kuri se w'umu Faransa na nyina w'umunyarwanda kazi ariko bimpunzi mu Burundi no kuvuga mbere ya 94 noneho rero uyu mwana avuga muri kirya gitabo avuga uburyo ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda by'amoko yabibonaga ariko icyo igitangaje kuri iki gitabo ni uburyo akenshi mu banyarwanda n'abarundi ntago tuzi vision cyangwa se ntago tuzi uko umwana w'umu metis abona ibintu w'imvange none imvange y'umu Faransa y'umu tutikazi w'umunyarwanda w'impunzi uri hanze ni byinshi ku muntu umwe w'umwana igishimishije rero no buryo yandika afite style iri hejuru cyane style ya yubusizi kuko nabivuze no mucuranzi yandika nk'indirimbo igitabo ntugishyira hasa ubwo rero ni muri make ni inkuru y'umwana uko yabonye byagiye bigenda nuko yabyumvaga nk'umwana noneho n'uyu munsi umuntu mukuru ntabwo ari we wivuga mu byukuri ariko
urebye
muri sens général donc amateka ni n'uburyo n'izindi ndorerwa mu twunguka kuri bira bibazo by'iwacu
hanyuma harabanywanyi ba Facebook nyine bagiye batanga ubutumwa hari uwitwa Justine Justin ntabwo yaduhaye numero ngo kwisuhurize ku gitike ariko yavuze ati musuhurize mapengu mwibuka cyane muri za 1998 ngubwo rero nawe mwisuhurize yitwa Justin usibye ko atanatubwiye aho ari
muri aho Justin ntabwo namenye
yego
ariko ndabasuhuje nanjye
hakaba hari n'umurundi witwa niyo nkuru Emery wanditse avuga ati mu kirundi tuvuga ati ushaka kunyegeza ikintu umurundi ugishira iyo ushaka kunyegeza ikintu mu Burundi ugishira mu gitabo gusoma ntabwo bikunzwe n'abarundi nta ni bitabo twandika cyane mu Rwanda nkeka ruko aha ngaha wahavuga iki
ubundi ibyo ntago bivugira ku barundi gusa barinda bivugira no ku banyarwanda cyangwa se n'abanyafrika n'ukuri rero ko umuco wo gusoma ntabwo ari ibintu byacu cyane
twebwe umuco wacu nuwo kuvugana
umuco kuvugana imbona nkubone cyane cyane kuvanza naho dukura gukunda amabwire
n'amatiku
ariko wa mugani ushatse kugira icyo uhisha umuntu udasoma wagishyira mu gitabo ariko ngira ngo ubu ngubu bitangiye kugenda bihinduka
none se mu Rwanda mu Burundi uyu nguyu niyo nkuru arabyivugira ko gusoma abarundi yego ntabwo babikunda ariko ngo nta nibitabo bandika mu Rwanda bwo kwandika mu Kinyarwanda ubu ngubu bigeze hehe ibitabo bisohoka mu Kinyarwanda ubu ngubu ubona biri ku ntera ishimishije
ntabwo natanga uko mbibona mu gihugu hose kuko maze igihe ntahakorera ariko n'igihe narindi iyo nabwo ntabwo abanyarwanda bandikaga mu Kinyarwanda cyane kuba abandika ubwa mbere ari ababa baragiye mu ishuri bakaba ari bakeya bagiye mu ishuri n'ababisoma akaba ari bakeya bikongeraho ko noneho nabanditsi n'ubusanzwe no muri societe zose ari bakeya ubwo rero muri societe itandika idasoma nabanditsi nabo babakeye noneho kwandika rero mu rurimi gakondo cyangwa se mu rurimi rwa Afrika ho nta nubwo ari umwihariko ku Rwanda gusa ahubwo ngira ngo ni ikibazo dukura mu bukoloni ukumva ko niba uri umunyabwenge waba umeze nk'umuzungu kandi noneho ukabasha kuvuga igifaransa n'icyongereza
bikaba ari byo biguhishemo
noneho umwanditsi rero ndabizi ko hari benshi bambonaga nandika cyangwa se nababwira ko nananditse bakaba bati mu Kinyarwanda bizasomwa nande bizasomwa n'abagikunda n'abakivuga ntacyo bintwaye kuba nandika mu Kinyarwanda cyanjye kuko ni rwo rurimi inzi kuruta izindi ariko hari nibyo mbasha kuvuga mu Kinyarwanda nabasha kuvuga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa kubera ko hari buse ingasire n'urusyo gukoma ingasire n'urusyo wabivuga mu kinyarwanda
ndakurahiye ntabwo nange nabishobora kandi ibi France nabyize kera nanabikozemo nakoze muri Radio Rwanda mvuga makuru mu gifaransa imyaka 10 yose nigishijwe n'abafaransa imyaka 7 ariko abanyigisha bonyine muri Lycée de Kigali ariko nkubwo ngubwo gukoma ingasire n'urusyo bavuga gute mu gifaransa ndakurahije ndakurahije n'ikizamini naragitsinzwe nuko
umurero navuga kuri icyo kibazo cyo mu vandimwe mu Burundi nagisubiza mvuga ngo ijya guhisha ijya kurishihera ku rugo
musobanurire
ijya kurishihera ku rugo no kuvuga ko yego ni byiza wenda hashobora kuba hari ibindi byiza bihishe mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu mahanga hari byiza bihari ariko ni byiza ko umuntu abanza abanza kureba nibiri hafi iwacu byo dufite mu muco akaba ari byo duheraho noneho ukagenda nayo mahanga yajyanye ariko hari icyo iwanyu ujyanye ubashyiriye babwira uti dore uko tubibona iwacu ni uburyo rero bwo kwandika mu Kinyarwanda cyangwa se kwa gushishikariza abanditsi b'Abanyarwanda gufata ikaramu ni uburyo bwo kongera kwisura no kwisuganya no kwiha agaciro nk'umuntu ururimi rwacu ni rwiza n'umuco wacu ni mwiza n'imitekerereze y'abasokuruza bacu n'ababyeyi bacu nta kibaye iri hejuru pe
aho ngaho nkunganiye kandi n'uyu nguyu niyo nkuru nawe tumwunganira hagati aho ngaho nshuti z'ijwi rya Amerika barimo baragerageza amatelefone kugira ngo mwiganirire n'abahizi ntimuturambirwe mukeka ko twigombye mu magambo amatelefone ntabwo arimo kugenda neza ariko mukanya turatangira tuganira ndibwira yuko biri bukundi icyo nashaka kuvuga nunganira abahizi ndetse no mu rwego rwo gusubiza uyu niyo nkuru ko tugomba kugira ishema tukiha agaciro mu byacu hari umugabo mubashinze orchestre impara ya kera yakunzwe cyane witwa Sebigeri aracyariho nigeze gukurikira ikiganiro cye kuri internet avuga ati tujye mu Budage bwa mbere nk'impara badutumiye mu Budage noneho turagenda ati tugezeyo batwakira neza cyane ariko havamo umuntu w'umuhanga mu byo gucuranga ati ese muri abanyarwanda cyangwa muri abazungu gitari turazizi turazifite ni natwe twazikoze nitwe twazihimbye twabatumiye dukeka yuko mwazana inanga zanyu imiduri yanyu mbese ibyo gucurangisha bya gakondo
mutwereke ikintu gishyashya
nibyo tukeneye ngo byarabariye ahantu impara byarabariye ahantu nibwo bagarutse mu Rwanda yego bakomeje gucuranga umuziki wa kijyambere n'ibyuma bya kijyambere ariko noneho nibwo batangiye gushyiramo
n'imiduri
byabariye ahantu
indirimbo zatangiraga n'imiduri
yego ubwo rero nyine kuba umunyarwanda kuba umurundi ni ishema kwandika mu kirundi kwandika mu kinyarwanda ni ishema ahubwo ubwo uraza kushishikariza abakiri batoya kubikunda gusa rero nyine muri izo ngorane twavuze nshuti zacu mutwihanganire turacyashakisha kwandika igitabo Humura wakirangije muri 97 ariko cyagiye ku isoko mu 2017 iyo myaka 20 yose ingorane warufite nizi
ingorane nizo zose zishingiye kuri bya bindi wa muvandimwe mu Burundi yavuze byuko abandika ari bakeya no kuvuga ko abandika niba ari bakeya cyangwa se nabasoma niba ari bakeya mu byukuri hari za services ziba zigomba kujya mu biganza bya leta muri zo services ngiye uko mbyibwira mu mutwe wanje nuko no gushishikariza abanditsi cyangwa se kubafata mu mugongo banza tari ikinyarwanda cyiza kubasigasira kubafata kuko ni umwuga ufata igihe kandi usaba kuba nta kindi uhugiyeho izo noneho usibye no kwandika wenda igitabo kirangiye hari inzira gicamo kigiye muri za imprimerie kigiye gucapishwa hanyuma cyava mu icapiro maze kukibona kigomba kujya ku isoko kigomba kugera kuba gisoma ibyo byose ni imyuga mishyashya itazwi muri Afrika none igihe rero
igihe
ntago biri mu muco noneho rero igihe nacyandikiye narangije kucyandika muri 1997 usibye no kuba nari umwana nta nuwemeraga ko ibirimo bifite cyane noneho umaze no kuvuga uti ni genocide urimo kuvugaho hari hakiri kare ku buryo abantu twatsinda bumva ko nabo bari batari bayumva icyabaye noneho umwana se waragiye umwana waravuga aho icyo azibiki azi aravuga ibiki urajya kuvuga genocide natwe tutarayumva ariko ntabwo ari bo ntabwo ari abantu banteye ikibazo kindi ahubwo nuko igitabo uko kigenda gikura kigenda gisanga aho kigomba gusomerwa cyangwa se uko kizasohoka niko abantu bameze bandika barabimenyereye ko hari n'abapfa batari babona igitabo cyabo gisohotse ariko ndashimira abamfashije ni edisiyo izuba ni umuryango udaharanira inyungu ukorera mu Faransa n'abanyamahanga mu by'ukuri bifuje kujya bafasha abacitse ku icumu mu Rwanda ba genocide yakorewe abatutsi gushyira ama histoire yabo hanze gushyira kwandika ibyababayeho hari ibitabo byinshi bamaze gusohora mu by'ukuri icyo basaba umwanditsi no kubazanira inyandiko yabo gusa. Urumva rero bya binini navuga ko hari serivisi zigomba kujya mu maboko ya leta cyangwa se yabadaharanira inyungu ni muri urwo rwego niba ibitabo bikenewe muri sosiyete yacu hari n'abantu baza akamaro kabyo babyitangira. Ibyo rero nkaba navuga ko mu by'ukuri bikenewe muri iwacu cyane cyane muri Afurika. Ntabwo kuba ibitabo cyangwa se ibyo twiga buri gihe biba bivuye hanze ari ikosa ry'ababizana. Ni ikosa ryacu ryo kutamenya ko hari ibyo dukeneye kwikorera kandi tukabishyiramo ingufu. Kuko niba igitabo gihindura ibitekerezo by'umuntu uwakiguhaye azimpamvu yakiguhaye. Ni ukuvuga ko ibitabo niba biva hanze buri gihe akaba ari ibyo twemera
tuzatekereza
nk'aho byavuye. Mu gihe niba babyandika baba bavuye iwacu tuzatekereza nk'uko uwo twakuranye cyangwa se uwo twareranywe atekereza. Ushobora kureba igitabo hari nko muri icyo gitabo cya Gaelfaye hari ahantu avuga umukecuru inkuru imwe y'umukecuru noneho ngo umwana afashe igitabo avuga ati iki gitabo kirimo iki umugore aramubwira ati uritonde igitabo gishobora kuguhindura ubuzima. Mu gufata ibitabo ujye uhitamo hari ibitabo bishobora kuguhindura ati igitabo gifite ingufu gishobora kuguhindura ubuzima ba ni inkuru ariko ni n'ukuri ni igitabo kirahindura ni ku buryo rero ushatse guhindura sosiyete ufite igikoresho
kinini mwandika ibitabo mubishyire hariya abantu babisombe babyige
kabisa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga turi kumwe rero na Bahizi Olivier bamwe bazi ko ari mapengu gusa niwe rero mushyitsi mukuru uyu munsi turi kuganira ku buzima bwe yego kuko ari umwanditsi n'umunyamakuru yanditse igitabo Humura nicyo rero turimo tuganiraho muri makeya kenshi usibye ko hari n'ikindi kamika muntu nacyo kirimo gitunganywa hanyuma kuri telefone dufite Nyandwi ko nuvuye asamaye none kurangaye akabazo kawe
akabazo nagira ngo muzurize abavandi
ye urakoze bakumvise Nyandwi rero yashaka kwisuhuriza abavandimwe nibyo ngibyo byonyine gusa
karame
nicyo cyonyine washaka nibwo butumwa wari ufite bwonyine
ubundi butumwa ni ubutumwa rwo gufasha urubyiruko kuko urubyiruko dufite ikibazo cy'ubukene cyane kutabona akazi ni akazi ko gukora umuntu akabyuka ahagaze nta kintu yinjiza kenshi ugasanga n'umuntu yarize.
Nyandwi urakoze. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite kandi Manase Niko, ahantu uri telefone yawe ndumva itameze neza. Harakabazo ufite? Manase nawe biranze. Samuel turacyari kumwe sino se? Samuel nawe byanze. Ama telefone ari kutugora nshuti muratwihangana ntabwo ari twe rwose biturutseho. Nuko Bahizi Olivier wakomojeho ko babanje kuvuga ngo ariko se umwana yakwandika ibintu bya genocide naho twe tutaratangira no kubisobanukirwa ubundi wabikomojeho ariko rero wabwira abatwumva icyatumye wandika icyo gitabo byakujemo gute kandi gino warukiri n'umwana
Genocide baye nari mfite imyaka 16 noneho urabizi muri ari amezi atatu
kuva mu kwa kane
kugira mu kwa kane kugira mu kwa
karindwi 1994
nta habayemo ibintu byinshi cyane ku buryo ubuzima bwakoraga ku mbibi zabo ubuzima bwashobora guhinduka buri kanya mu gihe gitoya nta mwanya wo gutekereza wari uhari noneho rero irangiye byasaga nkaho umuntu avuye muri mu nzozi ibintu nabayemo bishobora kuba byabaye cyangwa bitabayeho mu by'ukuri nta wigeze ambwira ngo iyi niyo terapi ngo ugomba gukora cyangwa se ni kuzivura ariko nagize amahirwe hari umuvandimwe wabaga bari barahungiye ni mushiki wanjye nkurikira bo bari barabahungishije mu Burayi noneho atubaza amakuru ati se aratwandikira iletere iraza atubaza mwararokotse abaza yari yarumvise ko twarokotse ariko ashaka kumenya uko byagenze twese rero mu rugo turandika nanye ndandika ariko mu kwandika nge nagiye kubona mbona nanditse hafa mu pazi 10
gutya rimwe
kuri ndimo kumubwira abaturanye kwa kanaka uko byagenze papa. Iretere ndayifunga ariko nyishyira mu zindi ariko nkahora numva ko ntarangije hari ibintu ntavuze nibwo rero natangiye nshaka impapuro n'amakaramu deko icyo gihe byari byara nta kintu cyari gihari noneho rero mu kwandika nanditse nkaho donc uko byagenze mu by'ukuri ariko nyuma nza gusanga kuvuga ngo twe twaragiye tuvanga nk'umuryango ibintu byabaye hari byinshi budashaka kuvuga cyane cyane hari byinshi byakorewe abantu biba bitari ngombwa kuvuga
binananirana ugashaka hari nibyo ushaka kuvuga ukavuga uti ibintu bya byambayeho ushobora no kubivuga abantu bakavuga ngo ndabeshye
na n'ubu ngo turi mu mahanga harabubwira ibintu by'iwacu bakaba bati
kubera ko ari ndengakamere
noneho rero iyo ubyivugaho hari ntabwo wabyivugaho ngo uve muri muzima nashatse uburyo rero mbivuga bihimbira amazina y'abandi bantu nkoramo wavuze ko nize ibyerekeranye n'indimi nkoramo inkuru mbarirano nkoresheje nyine ibyo nari narize nk'uko nka za Roma zose ko zandikwa donc inkuru mbarirano nyitirira abantu noneho rero inkuru cyiza cyo kwandika nuko inkuru akenshi igenda yiyandika ubwayo ariko uko yiyandika ubwayo nge nari mfite umurongo ngenderaho w'ibyabaye muri genocide ngenda mfata inkuru ubwo twaje no kugera igihe tujya ku ishuri urumva amashuri yaje gutangira nyuma y'intambara noneho hari inkuru z'abandi bana nabo hari inkuru z'abaturanyi hari inkuru wumva hari zavugwa kuri radio izo zose nzikoramo igitabo kimwe buri wese cyangwa se mu bantu nanditseho cyangwa mu bantu na aba ba personnage nakoze buri wese afite umwanya agiye afata mu muri societe y'iwacu ariko ntabwo urabizi inkuru zabayeho ni nyinshi cyane muri kiriya gihe ntabwo nabashije kugera kuri byose gusa icyo nifuzaga nuko icyo gihe nyine kuri iyo myaka 19 gutyo nibwo narangije kucyandika
niyo wari ufite
niyo nari mfite nashakaga ko ibyo twabayeho muri ari amezi nzagira uko nzabibwira abandi bazaza nyuma kuko naravanise yego wenda utarahara ariko twabayeho mu gihe kimwe azabyumva ariko si ni tugira igihe cyo kubyara umuntu azabwira umwana we ko atakigira abanyirakuru cyangwa abanyirasenge cyangwa batante kube gute ugomba kuzagira kubisobanura impamvu uraha impamvu unarebye neza impamvu twicaye muri studio mu byukuri ifite ahantu uriye na genocide ibyo byose rero nashaka kubishyira ku murongo hakiri kare kuko navugaga nti nshobora kubyibagirwa cyangwa se ninkura nzaba narahinduye uburyo ntekerezamo ni nako byagenze kuko mu gutinda ko igitabo gisohoka nongeye kongera kugikoraho ndi mu Bubiligi noneho ngira umutima wo kuvuga ngo ahangaha ko byanditse nk'aho ari umwana uvuga wakongera nkabyandika neza ariko undi mutima urambwe no iyi niyo foto y'icyo gihe
niko
watekerezaga nk'umwana icyo gihe waba umwana waba utari umwana ariko niko wabibonaga icyo gihe
niko byari biri ubu rero noneho ngiye ubyanditse ukundi wabuhinduye wanditse ibindi
waba wanditse ibyo utari uhari nkaba wenda ntagarukwivuga mabi kuko ntawivuga ngo mabi ameza ahari no kuvuga ngo mu by'ukuri impamvu numva nanagumye kurwana ku iki gitabo cyajya hanze nuko twavuze ko abanyarwanda n'abarundi batandika cyane
ariko
nta nubwo abana babo batoya bandika nakwirata rero mvuga ko ndi mu bana batoya banditse icyo gihe noneho na nyuma ya 94 ku buryo uzagisoma ego ntabwo ari igitabo biga mu ishuri ngo ni igitabo cy'amateka ariko byibuze azabona ifoto y'uko umwana w'umurescapé yumvaga ibintu icyo gihe nuko byari bimeze
ahangaha byo kwiga byo reka tubiharire ibizaza ntiwamenye kuko warangije umurimo wo kwandika abigisha nabo bazafata umwanzuro cyangwa se mbese bazabire wazasanga bazakigisha amaherezo Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Bahizi Olivier Uwineza umunyamakuru umwanditsi noneho kuri telefone dufite Jonas we
oui.
Urakomeye
yego
akabazo kawe
jena cha kubaza uwo mutumire nubwo iki kiganiro ndagifatiye hagati nashaka kumubaza dufate nk'uko umuntu atigeze aja kwiga ibyo gusoma no kwandika hari ingaruka zitera mu buzima bwiwe dufate nko mu mutwe nk'uko nko harya umuntu aba yarize usanga afise tuvuge umutwe ibintu bakunda kuvuga ngo afise umutwe munini ni kuvuga mu mutwe haragutse hari afise ubwenge bwishi ku muntu atize nawe hari ingaruka bitera kabazo kanje nako
reka gusubize
ni ikibazo cyiza kuba umuntu ataragiye mu ishuri ese hari ingaruka byamutera icyakubwira ko hari n'abagiye mu ishuri bikabagiraho ingaruka
zitari na nziza
ingaruka zitavurwa mu by'ukuri rero kujya mu ishuri ni amahirwe nta bundi bushobozi kuko twese tuvuka dufite ubushobozi bumwe gusa bigatandukana uko buri wese agenda ahura n'abamugirira akamaro cyangwa se n'abahindura ubuzima bwe bashobora kubuhindura ubuzima bwawe babugira bubi kimwe nk'uko bashobora kubuhindura babugira bwiza mu by'ukuri nicyo bivuga kwiga ni ukugenda ukicara imbere y'umuntu utekereza ko hari ikintu akurusha agiye kuguha ushobora kujya mu ishuri kimwe nk'uko ushobora kujya mu kiliziya kimwe nk'uko ushobora kujya mu musigiti kimwe nk'uko ushobora kujya mu muhanda naho umuntu ahigira byinshi kimwe nk'uko ushobora kwicara iruhande rw'umuntu ukora ibintu runaka ukamwiga ureba ibyo akora ishuri mu by'ukuri yego ryanditseho ishuri nyine harimo mwarimu n'ikibaho ariko ubundi ishuri ni ubuzima tubaho ubundi ni ishuri uyu muvandimwe rero icyo nakubwira ntabwo ishuri ryanditseho ngo ahangaha ni isomero ngo niho baza kwigira ubwenge. Ubwenge buri hanze, ubwenge nuza kubwigisha mu ishuri, ubwinshi aba yarabwigiye hanze areba uko ibidukikije biteye bikora bikorana ubwabyo.
Uko abantu bavuga,
uko abantu bavuga babana. Abarimu ba mbere nta shuri bagiyemo. Abarimu ba mbere bigishijwe na nature, bigishijwe nibi
n'ubuzima
busanzwe. Ntibyagutera rero ipfunwe kutagize amahirwe yo kujya mu ishuri, ahubwo kuba ubasha no kubaza ikibazo kimeze gutya.
Nuko
ishuri wizemo rihambaye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Aha ngaha ariko nanjye nongeye agakiregeshwa kanjye Olivier ubinyemerere. Yego, nibyo kwiga nkuko bivuze ni mu buzima busanzwe, nabyo kandi kumenya gufata ayo masomo n'andi ahubwo nabyo ni ubuhanga buhambaye, kuko ushobora no kubona amasomo ukayanyura iruhande nayo akakunyura iruhande ntagire icyo akumarira ntakugereho. Ariko rero nanone kubera ibihe bigenda bisimburana, ndakeka kujya kwiga mu ishuri ringiri ry'isomero ntabwo byari bikwiye kuba amahirwe muri iki gihe tugezemo, ahubwo bigomba kuba uburenganzira bwa buri mwana wese.
Ibyo ni ukuri.
Kuko ejo bundi mu myaka 50, mu myaka 200 iri imbere, ntabwo ubuzima bwonyine umuntu abamo muri iki gihe avukiramo agakuriramo nuko bizagenda bisimburana, icyo gihe bizaba byarahindutse cyane. Uzasanga hari n'abantu baguruka ntiwamenya ubwo buhanga rwo kumenya kuguruka buzigirwa mu ishuri. Sinzi nimba
turumvikana, ahubwo nuko ibyo icyo nashaka kuvugaho cyane ni uburyo n'uwitwa ko agiye mu ishuri yagombye yabonye ayo mahirwe cyangwa se yafite ubwo burenganzira ntabwo yumva ibyo bamubwiye bati dore uko ibintu bigenda, akumva ibindi. Noneho rero no kuvuga ngo uko tekinoloji ikoranabuhanga rigenda, hari n'abigira ngiye ntabwo nzajya mu ishuri nzigira kuri internet gusa,
ntabwo bihagije.
Nabyo ntibihagije. Bisaba rero gufata bwa bumenyi twari dusanganywe na mbere y'uko amashuri aza, ukabwuyongeraho icyo abandi bahimbye bafite nk'ubushobozi, baduha nk'ubushobozi, ariko ikiri hagati yabyo, ikiri hagati y'ubushobozi n'uburenganzira ufite bwo kujya mu ishuri n'ubushobozi buhari sosiyete iduha, ikirimo n'ubushake. Ikiri hagati. Udafite ubushake ntacyo wumva. Ariko nanone ubushake butavuga ngo ndashaka gukorana n'ibyuma gusa, kuko ibyo byuma byakozwe n'abantu. Ibyinshi ku giti cyanjye, ibyinshi byigishwa n'abantu kuruta ibyo nigishwa n'imashini, kuko imashini iri inyuma y'umuntu.
Birumvikana, nta nubwo ari bwo bwonko bw'umuntu. Hanyuma nanone kugira ngo duce umwanzuro kuri ako kantu, dukurikije ibyo Jonas yavugaga ati kutajya mu ishuri, kera mu Rwanda, reka bariho mvuga kubera ko ariho nzi neza cyane kurusha mu Burundi, ariko ndahamya ko no mu Burundi ariko byari bimeze, kera bari bafite amashuri yabo, njya mbibwira abana ukumva ntabwo babyumva ko kera twari dufite amashuri mu Rwanda. Good. Itorero ubwaryo ryari ishuri abasore bigiragamo kwivuga, bigiragamo imivugo, ababakuriye bagasiga, abana bagatora, niko babivuga. Umusizi arasiga noneho akaba afite utora. Bigaga guhamiriza, bigaga gukirana, mbese ibya siporo. Ndashaka kuvuga imikino y'ingororamubiri mu itorero barabihakoreraga, mbese ugasanga ntabwo bari bazi gusoma no kwandika. Ariko umuntu akagira umuvugo tuvuge, agahimba umuvugo, akawutondekanya ukagira injyana, ugasanga iyo tuwushyize ku mpapuro ufite amapaji 10. Ariko undi muntu akawutora nawe akawufata mu mutwe, umuvugo nawe akawuvuga uko umutoza we yawumutoje. Iryo shuri kuba ku giti cyanjye byarazimiye uko abanyarwanda twigaga, byatumye hari n'ubwonko bwacu bugenda bugira ikintu butakaza ku buryo kwibagirwa ubu ngubu biroroshye. Ubu twibagirwa vuba cyane. Abanyarwanda ushobora kumbwira ikintu mu kanya nkaba ndakibagiwe, ni ukubera ko ntatojwe gutora. Mu magambo make rero, kujya mu ishuri ntabwo nanjye ndakunganira, sibyo kamara ijana ku ijana, ahubwo igikuru nk'uko bivuze nanjye ndabyemera, reba ibyo ubamo nibyo shuri. Ishuri rya mbere n'ubuzima.
Ishuri rya mbere n'ubuzima. Nkunganiye kuri ibi by'itorero cyangwa by'abasizi ba kera, mu minsi ishize nko mu kwezi gushize nari ndimo gusoma kiriya gitabo cya Alex Kagame, Inganji Karinga. Ariko yavuga amateka y'abasizi ba kera, bira bisigo by'abami, wa mugani by'ukuntu umwe yabaga afite cyangwa se bari mu miryango yabo, afite iyo nshingano yo gufata amateka y'igihugu ya buri mwami, ibitero byabayeho, ibyo yakoze byabayeho, kandi noneho akabi bitavuze ngo arabibika ngo kamirindi ngo yagiye ahangaha ngo agezeyo, no, kubibika mu rwego rw'ubusizi ku buryo interuro imwe ishobora kubivuze ibivuze ubuzima bw'imyaka icumi. Birimo tubishyire mu rurimi rwa kirirwa rwa byo kuzimiza, niko
kuzimiza,
ariko kuzimiza ubirebye muri izi ndimi dukoresha ni code, biri encode. Ni ukuvuga ngo amateka y'u Rwanda cyangwa se amateka y'Abanyafurika yari encode, yari yarabitse mu bisigo, mu buvanganzo mvugo. Bivuze ngo iryo shuri ryari ririho, kuba ritakiriho uyu munsi ntabwo ari uko iyo capacity yo itagihari. Ahubwo ni ko akunda umuntu bakwereka, wenda bakwereka, tuvuge bakweretse etaje, wibagiwe ko etaje iva mu ishyamba. Ni ibiti bikoze ku bundi buryo. Ibitabo cyangwa amashuri ni nabwo bwenge n'ubundi twakoreshaga natwe, nuko gusa bishyizwe mu mpapuro
gusa. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Ubwo twavuze ku by'abagabo gusa, ntabwo twirengagije n'abakobwa, nabo bari bafite mu kinyarwanda amashuri yabo, kujya mu rubohero tuvuge, kujya guca imyeyo, byose byari amashuri. Mu rubohero ntabwo bahaga gusa imisambi cyangwa se ibirago, bashoboraga no gukora ibintu by'imitako, nabyo byari ishuri, babyigiragamo ibintu byinshi cyane abakobwa.
Ahubwo n'umusizi wa mbere w'umunyarwandakazi, n'umunyarwandakazi,
urashaka kuvuga ku mateka y'u Rwanda?
Oya, ntabwo mvuga amateka, ahubwo nashaka kongera kugaruka ku bategarugori, kubera ko twabafashe
umwanya wabo.
Ariko nagira ngo mvuge ko nabo bafitemo uruhare nyine muri ubu by'ubwanditse twavugaga, cyangwa se n'amashuri mu bantu. Ni nabo mu by'ukuri, ni nabo gicumbi cy'ubumenyi bwa muntu, kuko
nibo batwigisha kuvuga
byinshi, tubivana kuri ba mama.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Bahizi Olivier Uwineza niwe mushyitsi turimo tuganira, yanditse igitabo Humura, nicyo gitabo ubungubu kizwi cyane, ariko hari n'ibindi yanditse nk'uko twabivuze tugitangira. Kuri telefone dufite Pascal, we
oui.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje, mwavuze ko icyo gitabo yacyanditse ngo ari mutoya.
Nibyo.
None se nta reference n'ikindi yafataga yenda ngo arebe wenda yifashishije ibitabo runaka?
Reka gusubize, urakoze.
Ariko yenda asubije nawe mubaza n'ikindi, niho nawe guhita mbona uko mubaza.
Urashaka kuba ugumye ku murongo? Hagumya gusubiza.
Pascal, nta kindi gitabo nagendeyeho nandika, kuko ibyo nandikaga byari amateka yatubayeho nk'Abanyarwanda.
Wewe wiboneye ntawe yakubwiye?
Ntabwo ntaho narindi mu Rwanda.
Pascal, ibyo bivuze yuko yabyiboneye, yabyiyumviye, nta muntu wamutoje? Mbese ni kwa kundi ugira gutya, nawe ibintu bikakuzamo ukabivuga? We rero aho kubivuga yabishyize mu nyandiko, urabyumva?
Iki gitabo se umuntu yakibona hehe ku buryo yagisoma?
Uherereye Pascal?
Ndi Kigali.
Ujye muri Librairie Kirezi cyangwa se muri Caritas? Kirahari.
Muri
Caritas
ni Kirezi.
Eh.
Aho hose se urahazi Pascal we
ndahaze ndahaze cyane rwose
nuko nuko ubwo rero urabwirwe rero
murakoze nawe
murakoze cyane
ijwi rya America dufite na Sylvestre kuri telefone Sylvestre we wirwe neza akabazo kawe
banza muti uyo mutumire ndamuramu Fidel
yego yego
kuko abuze igiganiro kinjyohera cyane bose uwabanza kutegera ubwenge yabanza kumenya akaranga k'igihugu niko rero kumenya ururimi kavukire ukabanza kwivugira icuba ukavuga amazina byari byiza cyane nani nicyo ngomba guhera nakunda kubanza ikintu kwiga nabanza kuvuga nti mbazi utimbazi umugongo sinoteze ubusakirazira je munyana wampuma tukishimira Radio America ndishimira turisanga nkishimira dusangira ijambo kuko yaduhaye gusangira ijambo n'abo tutoshobora kubonana mu maso ariko tugahurira kuri Radio America
yeeakabazo
n'ibivugo byanjye ama rero jewe na kujya gukora radio natanguye kwiga gukora radio mu mirongo itandatu
Sylvestre buretse gatoya Sylvestre
urapiga gukora transistoro yabikora atari ukubyiga mu ishuri ndabikora nyine ndikunda zikora mu transistoro nteka mu zindi nakora na za bobine bine nkazizinga zarazigiye nkaca ndazizinga nkashyiramo ubundi buwaya bushasha hama gushikaho nza kuri nuze transistoro de la mission hama nkaca nza kuri mission misiyo nayo idafata sitesheni neza nkaca nza kurondera za sitesheni twabikoresha kantinete metre na nante metre hama ibyo nabyigisha ndiko ndabikora uyu avuze neza cyane gukora ibintu uri kura urakora bya bindi atari ukubyigira muri androgy biba neza cyane rwose
niko se Sylvestre we Sylvestre na uko wabyize se hanyuma nawe harabo washoboye kubyigisha
nabigisha ndabereka ingene bakomotora store ingene bayitekamo ubu rero tugeze muri digital
yeee
nagumye ndabikurikirana rwose
Sylvestre urakoze
urakoze nawe
utanze ubuhamya bwagirira abatoya akamaro cyane sinzi nimba bahizi harakoya kongeraho
ni umuntu w'umugabo cyane ibyo avuze ni ukuri hari byinshi urubyiruko urubyiruko rw'ubu ngubu rudaha agaciro umuntu mu byukuri umuntu umwe ni biblioteke
urashaka kuvuga bigusha hahandi
hahandi kuri wa mwanditsi
amaduha mpateba wavuze yuko iyi umuntu w'umusaza cyangwa se w'umukecuru apfuye ni isomero rinini cyane riba rihiye
n'ubumenyi hari ibintu abajyanye rero kuba ni bya bindi tugaruka mu kinyarwanda bavuga ngo utaraganire na se ntamenya cyo sekuru yasize avuze no kuvuga ngo niyo wakwirirwa wiruka nkujya mu mahanga muri za universities zikomeye ariko uzagenda wongere ushake kugaruka iwanyu kugira ngo wumve neza ishingiro ry'ibyo abanyamahanga bakubwiye
arashyuha ntibagirwa bombe
mu gihe rero ushaka kujya kwiga mu yandi mashuri cyangwa se no hirya no hino hari umuturage cyangwa se umuntu w'umusaza mu muturanye cyangwa umuntu w'umumama mu muturanye ufite byinshi azi uzakenera ni none amara kurangiza muri yama
za kaminuza zihebuje
nkagaruka rero kuri uyu musaza nyine waruvuze ko hari byinshi yigishije gukora bireba urubyiruko rw'ubungubu narwo uri kwa muntu ugize guhamagara karavuga
ngo yitwa Manase ndakeka cyangwa nyandwe umenya ari Manase ni Manase wabivuze ko hari ibibazo by'ubukene
ngo abantu ngo barabyuka bahagaze barabyuka bahagaze ariko ushobora no kubyuka unareba
ugasanga umuntu hariya
ugasanga ukora ikintu ukagenda ukamwica iruhande ukamufasha ukamwigiraho ni hari byinshi umuntu yakwigira ku wundi kubaturanye cyangwa se kubavandimwe bandi bitamusebye kujya mu ishuri
iri ishuri
rya kizungu ibyo bindi bya kizungu biza nyuma mbere y'uko bafashe ibyo mu rugo
ubwo rero urashaka kubwira abantu b'urubyiruko burwaruka ngo nimukanure murebe ukora imodokari tuvuge udoda inkweto ukora ama radio genda umwicara iruhande hanyuma nicyo ushaka kuvuga uraba wize umuntu ubwabikoze yaba yize
mu gihe uvuga ko nta shuri rindi wenda ufite cyangwa se iryo washakaga ritabonetsa ukanya wita umwanya kuko hari ibintu byinshi bigukikije utazi
budashaka no kubona
udashaka no kubona rero fungura amaso hari ibintu byinshi bikuri ruhande ni ntabwo mbivugira ko wenda ari turimo kubwira kuvuga kuri radio irimo kujya muri Afrika gusa ahubwo nina ha no muri Amerika cyangwa se no mu Burayi hari byinshi umuntu adaha gaciro uvuta ibigi bisinabikora cyangwa se ibisinabimenya ariko niba bikorwa numwe
n'undi
yabishobora
nuko ariko nanone nkunganiye aho ngaho dore ko abasizi abanditsi mudusiga nigeze kubaza umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste ariko ntikuki ubuhanga bwo kuvuga ibintu mu magambo yoroshye twese tubona n'ukubera iki ko twebwe tuba tutabibonye ati burya abantu bahora biruka nka bakanyura ibintu hejuru ntibabona umwanya wo kubyitegereza ntibabona umwanya wo kubireba niyo mpamvu usanga rero isi y'ubu ngubu ijagaraye urubyiruko rw'ubu ngubu rujagaraye bakavuga ngo nta kazi bafite ngo birirwa babyuka bahagaze aho kugira ngo wa mugani wawe bagende byige kuko ahose
hari ishuri ahose ni ishuri ngarutse wenda kuri ibyo bya Byumvuhore impamvu wenda abahanzi bo babibona vuba cyangwa se abanditsi na yego wenda hari igihe biba amahirwe ariko bizamo nakaga
akagira inkuru
abanditsi n'abahanzi bagira kaga kuko bishobora kuza nijoro saa cyenda ukabura ibitotsi ntawe ukubwira ngo ubyuke ngo ujye kwandika uribyutsa
kandi ubwo mu masaha akurikira ugomba no
kujya gukora ibindi wenda ufite ibindi bintu ugomba kujya gukora hanyuma cyangwa se bikaza no mu nzira donc ni yego harimo n'impano ariko harimo n'akazi nyine ari nabyo navugiraga ko akazi k'umwanditsi cyangwa se k'umuhanzi mu byukuri ni no kubisohora akabishakira forme bijyamo bigafatika bikumvikana ku bandi bantu ariko hagombye nk'ibyo twavugaga byuko abantu birirwa bicaye cyangwa se badafite akazi hari n'abazi gucuruza ibyo ngibyo we wasohoye hari n'abazi kubibyaza umusaruro tuvuge nk'ubu ngubu ibi turimo gukora aka ni akandi kazi kagendanye n'igitabo cyangwa se n'ubwanditse ubyumva nawe yagombye kugira ikindi kintu abivanamo bati hari ibintu bigiye bifatanye bishobora kubyara umusaruro ibyo rero kuba bibonwa wenda umuhanzi ashobora kuba ari hafi y'isoko akabiha abandi ariko ubundi isoko yo isoko ntikama isoko ihora itanga buri gihe ni nka rya shuri ubuzima buraho ngaho buhora bufunguye buduhereza
ni twebwe tugomba
kuvuga ngo ubundi muri ndakangutse ndakiriye ndongeye ndatanze kandi
bingiriye akamaro
yeah.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga umushyitsi ni Bahizi Olivier Uwineza bamwe mu Rwanda mu myaka yaciyeho bitaga mapengu niko bamwe hari abari bazi rwose ko yitwa mapengu ryaramuhamye noneho rero kuri telefone dufite Jean de Dieu we
uraneza Thomas
urahura komeye akabazo kawe
nanye ndakomeye suriza na mapengu nago nahizi ko nanye yitwa Bahizi nanye nahizi ku kazi na kakabyiniro ka mapengu
uri hehe se Jean de Dieu
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Nyamagabe
nawe nagusuhuze rero
murama Jean de Dieu
urabo neza mate
amakuru yanyu
agushimiye cyane kabisa cyane ikiganiro kimeze neza kimwe n'ubuyobozi bwa radiyo y'ijwi rya Amerika
nuko
dore ko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuba tubakurikiye cyane neza cyane gahunda uko zigenda zose tuba tuzikurikiranye ariko nanone kandi kabaza na gira kamatiko wavuze ku gitabo wanditse nanone ikindi kintu navuga kwa kiriya gitabo hari abantu bari tuvuge nk'urusizi za Nyamasheke zano za Nyamagabe utabagoye cyane hari ahandi hantu cyaba cyaboneka cyangwa kiboneka i Kigali gusa
mu by'ukuri ubu cyabonekaga i Kigali gusa ariko nibyo turimo kugerageza ni inzu yamfashije kugisohora turashaka ko cyamanuka kikagera ku giciro gitoya mu mizo ya mbere noneho umuntu akabasha no kukigeza mu giturage kuko ntabwo igiciro kiriho cya
ukiguraga ubwo ngubwo
ubundi kiri ku 10,000 niko bambwiye nanjye ntabwo
naba bishinzwe kubacuruza we ntabwo bikureba
ariko ubundi iyo haramutse habonetse inkunga y'abandi bantu umuntu ashobora hari inkunga zishobora kuboneka zikishyura igice kimwe nawe ukishyura ikindi biramutse nibyo navuga ko biramutse bigize bibaye bityo noneho umuntu yabasha no kukigeza no kubaturage batari
Kigali ba
Nyamagabe
hose si Jean de Dieu urakoze nawe
turamushimiye cyane kinamubaza
yego ariko kagufi
kagufi aba ese n'igiki yabwira urubyiruko cyane cyane nk'abahanzi barimo bavuka ubu ngubu hari urubyiruko rw'abahanzi dufite inama yabagira ni nk'izihe ese hari gahunda baba bakigisha wenda urubyiruko nabo rukashishikarira kwandika ibitabo nabo
ndakeka iki ngiki ari nacyo tugiye kwanzuriraho kubera ko dushigaje igihe gito Jean de Dieu urakoze yee bahizi musubize unanzura unavuga kuko nigeze gukurikira ugisohora iki gitabo ukuntu wavuze yuko icyangombwa ni ukwandika ibindi biza nyuma ariko we niba ufite ibintu byandike none inama rero wagira urubyiruko inama wagira abantu b'abahanzi bakiri batoye
inama mu by'ukuri ni iroroshye inama ni ukwiyumva kwitega amatwi
wowe ubwawe
kwitega amatwi uti kubera iki kubera ko iyo ugiye gufata ikaramu cyangwa se ugiye ku mashini kugira ngo wandike hari ikintu kiba kikuri inyuma kiba kikuri mu mutima kikubwira kiti ndashaka gusohoka
cyumve
cece kufata umwanya wandike uko byaba bisa kose bisohore bijye ku rupapuro cyangwa se kuri ordinateur hanyuma nibyo navuga nyine ko icyangombwa no kubanza kwandika abakosora barahari aba nyuma yo gukosora abajya kubicuruza barahari abajya kubicuruza ababisoma barahari wowe icyo usabwa cyambere nk'umwanditsi
andika ubu rero bahizi nk'umuntu utaguza mu kwandika umwana w'umunyarwanda umwana w'umurundi utaguza mu kwandika akagushaka tuye bahizi inama watugiriye narayumvise ngaho mfasha wamufasha iki aranditse
muri ino minsi ndashaka kugira nyine kugira urubuga urubuga abanditsi batoya cyangwa se n'abakuru babitinya bazajya boherezaho inyandiko byibuze umuntu akabafasha kuzinyuramo kuko nta kintu kibabaza nko kwandika nayagira umuntu gusoma cyangwa se ntagire ibyo bitanuza ntiyagire ruturu ubona ntubone ukubwira itanga wahindura gutya icyo gihe rero ndangiza gukora urwo rubuga kuko
uzarukora kuri internet
ndumva narukora kuri internet kuko nibwo byakora hari abandi bandi batari n'abangabo bo kuri radio bambajije hari abandi nabo bambajije kuri internet banyandikiye bati wazandebe ariko babitinye bavuga bati ntabwo nandika neza urumva rero kuri internet nibwo byakoroha kugira ngo n'abandi batari abo tutari kumwe nabo bishoboke kuko wamugana ibyo bindi wavugaga ifo ko tujyana n'igihe n'ibyo igihe kiduha ndumva rero ari uko nk'uko umuntu azabigenza
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu Bahizi Olivier Uwineza igitabo cye humura wihungabana isi ni yawe mwebwe mukiri batoya nizo mpanuro nizo nama yabahaye mwikwitinya nimuve mwivemo mwiyumve mwivemo mugira ubutwari kandi nkuko yabemereye ashobora kubafasha ntabwo ari we wenyine nabandi bandi bashobora kubafasha mbese icyangombwa nuko ishuri muribona mu buzima bwose busanzwe iruhande rwanyu ni murebe namwe mushaka kwandika mwandike Murakarama rero Olivier ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Tom.
Murakarama kandi komeza utere imbere. Mukanya saa 12 nako saa 11 na makuru.